waliba isbeddel ku daray ma haye qiimo qudarta suuqyada magaalada Baydhabo walibana CAD in qiimo sareeyte yaanyada meelo qudarta kalena ay wal isku bedeleen qiimogii hore ee la ka gadada jiray qiimo kororka yaanyada ee suuqyada magaalada Baydhabo ee toban sababay baawurte sheena jareen iyo hal marayaan wareeg idan dheer hanu kumide ganacsatada gadaasa qudarta suuqyada magaalada Baydhabo iyo wayba ku hadalena waliyaabo sheene qiimo kororka yaanyada
ma marka hore una gadaan ee dirgaan yaanye 120 kun shilling geeg way gadaan ee 180 kun loor barbarooni way gadaan ee 120 kun haddimayno naayday maalantun 320 loor leenana ay shambola gadaan ee haddii milyan marahay hal hab bocor ay way gadaan ee 300 kun shilling haddii $1 marahay kabsar aleen awalan qaalan oo hayti laakiin 3 riyal kan ragaysu way gadaan ee 20 kun iyo 60 kun konton kun wana noosiyay kiil basalet misiyad kun wana noosiyay 20 kun gadaan ee haddii laakiin sagawti kiil 20 kun gadaan oo tumiyo 3 kun wana noosiyay barku intaasay tii qudartana ka koobanta baan salaatay saas oo kale tordan yen way gadaan ee 30 haddii lamadaan bir konton kun wadiir oo sababay in maadaama roob yarana jarta baawreedina taraag dheera galahayaan wareegdan jididkii roobun koobsadaan saas dartii waliyar roob ee qabdi wareegid kaas dartiis iyo ku qoyti boqol isiyey tando ma dhoween ninkseene
jidki hunye
alxamdulillaa ilaahay hanin badi qudarta maasha allah akbar wa qaysadna nyaayada qaalawti balo adduunyada qawaarta wala dhan koostada baradda toonka wala dhanba liimada wala dhanba ilaahay hanin raqiisi alxamdulillaa ilaahay nin zaaid roob keer qabna alla ninkseene nyaayada qaalawti baradda ragiis ee qudarta koostada ansalaatada liimada wala dhan maasha allah eeda ka faraxsana aa wada ka isbedelka in eedan faylay maasha allah qudarta layba ka noolna ilaahay hanin zaaid roob keer qabna alla
oo ganacsadaas qudaar magaalada Baydhabo khaasatan suuq qudaarta maasha allah walaa eedan faraxsana walaalduna walaa soomaale qudaartan eedan ay buuxaan haddii ma qiimisheen isku jabanyo maasha allah dhoween ugu kooyahay Baydhabo dunyaasheen ugu kooyas alxamdulillaah way buuxaan nolol maalmeedkan oo kreat sidaan eeda walbuna walaa soo walaa haa maasha allah walaa way buuxaa bardhada meel horti kintaalshe boqol iyo la jar la gadaay hadda $45 la gadaay kintaalkii oo boqolkii la jarta barbarooniga loorshi 300 leenanta xogaa qiimisha ka ahan loorshi way buu million 900 bolantan dhaxeeyta yaani tan ek sheer aftu boqol iyo 80 salaad hor walno gadi hadda boqol 60 kun hadda nolol yar ku dib la gadaay ada alhamdulillah dowl dibaat leena qabnaan mujar
dhanka kala ahaan kumide daraawalada wadaayaan baawurta sheena qudarta iyo wayba ku hadalena marxalado iyo hal marayaan qudarta antiyo in sheegna suuqyada magaalada
baan bar dheerani golaniin ku koy maal dhafan antooli sheenoon sidii faro lan gade hordan meel gadaay tumun ku siyeed ku gaadane hata walaalko qiimis bedelay koy shanshan ku shiri lil ku shiri nga jamni ku wareejayaan dadka gaadayaan tumun kun siyeed kun walu ku shaal gaadade una ti jamni ku wareejayaan ambiyaar saal saal boola ki diway saase ulane tumanta oo si bas yar ya sababte roob roob ku nooyaraade oo roob nin koofan walaati ka atula kun siyeed boola gaadayna kun shan boola mu ku gaadaan oo nan tuugo baarka rafaade lankoonto koy lamkoon aanu sidi falo la hadale
aw istimo warta karlaade baydabo
qudartan baaje aad yaan faylay jawje deganyi xero wala jangada kor afaramin qudarta fashilanta rafaaki laala marayo nay qudarta ambe leemi boor ee ambe walaas sheenan digu ma min jigan hoola ka gudub salaay aad hooga walaak biini muruga ka sheegay
suuqyada qudarta ee magaalada Baydhabo iyo waliba la ku helay qaybo shal doonay qudarta ee iska jarta tooxa ku gohaasa beero duuleedka magaalada Baydhabo iyo tolo ku sheeno gobolada dalka